levels. Reverb Zandu Music Blog.co. On it.
Yeah, yeah. And the part of my life. Bezo kuzi wa mu family. Najapo wa nichinji ilalilo. Wenzo funa bintu family. Wenzo leso kukwila mubili. Nezo ganza nikeo pawa iyo. I guess need a single again. I guess need a single again. Michiri na single inge. Michiri na single inge. Back in the day, minju vanza vinza juje. Nizo mbela che mushe. Wabwela wabulikila. Nabwela na kufela. Kanso polo nsokoneza. Mwenzo funa che mane. Nika sendinga wangala zi. Namba biza kuma 23. Ilavu siyo tia mangila. Ziba mundu wa uzapeza. Nandiwe gai wa kusikuluza. Nandiwe gelo wa kujimiza. Na malonia ni natenga. Big spender ni nalapila. Aya magelo ya tranquila. The part of my life. Bezo kuzi wa mu family. Na jabo wa nichinjira lilo. Mwenzo funa bintu vambili. Mwenzo leso kukwila mubili. Mwenzo kanza nikeo pawa iyo. I guess need a single again. I guess need a single again. Michiri na single inge. Michiri na single inge. Oh baby, when I'm driving I'm crazy. Nizo floko na daily. Daily, daily. Unansia nilila. Nizo kupapatila. Nina kuponda truly. Uza nkumbukila. Uza kanisakila. But sini kufuna. Ni goodbye forever. Goodbye forever. And the part of my life. Bezo kuzi wa mu family. Na jabo wa nichinjira lilo. Mwenzo funa bintu vambili. Mwenzo leso kukwila mubili. Mwenzo kanza nikeo pawa iyo. I guess need a single again. I guess need a single again. Michiri na single inge. Michiri na single inge. Nidi chepo. Nasamila na pilo. Niokosa kendo. Hey, single. Nili chepo. Nasamila pilo. Niokosa kendo. Hey, single. When the part of my life. Bezo kuzi wa mu family. Najabo wa nichinjira lilo. Mwenzo funa bintu vambili. Mwenzo leso kukwila mubili. Mwenzo kanza nikeo pawa iyo. I guess need a single again. I guess need a single again. Michiri na single.